ngozi ngibeka kuwe phezulu. Ngiyadinga, I was down so long. Ingasakwazi ngakhuleke busuku, but you heard me. Phezulu, ungiphakamisile. There were days I couldn't rise, heavy heart, tears in my eyes. Ngawa phansi, angisakwazi, but I called you, wangiphakamisa. No one saw me where I was, but you stayed right with me. Now I feel it, something's changing. Phezulu, ungiphakamisile. You lifted me, yafuma. Phezulu, yaphila. Phezulu, ngiyakhanya from the darkness. Ungikhanyisile. Phezulu, ngiyabonga. All the glory ngikunika. I remember feeling so low, no way out, nowhere to go. Angenza kodwa ukhona. Every step wangihola. You made a way I didn't see. You carry me. Phezulu, ungiphakamisile. I'm standing now, ngiyavuma. Phezulu, ngiyaphila. Phezulu, ngiyakhanya. Ngiyabonga. All the glory ngikunika. Phezulu, phezulu ngiphakamisile. Ngiyabonga, yavuma. Phezulu, ungiphakamisile. Ngisaphila. Ngiyabona. Ngiyawudinga ka. You lifted me when I was down. Ngiphakamisile. Ngiyavuma. Phezulu, ungiphakamisile. I'm still standing. Ngiyavuma. Through it all,
phezulu yabonga all the glory ikunika